olo e whaafafonga ili SBS Samoan sa ili nisi mautala ili sbs.com.au/samoan. O le saolo tu uina e tangata surufai pe a maua le avanoa e tono fo iai se a tunuu, ua matua faa matamata te tele le fonutanga o loo faya a malo o fatasi le United Nations Global Refugee Reform e pe ona iai nei Geneva. O le manatu faania o le private sector e mananao iai so latu sao tele i le fesosoa ni iai e maua se tali ile nei faafitau li faavao malo. Wa au mai nei le UN Global Refugee Forum, taitai o atunu te tele le lalolangi, ai mai se sui o le private sector, ma tangata suru fai lava foi e fata la noa i anitulanga e ono maswinga maali ai le mata upu e fata tau i tangata suru fai. O le mana o mia o se tali o le nei faafitau li watula i mai tonu, i le teimi lo liputia mai ai foi le tusa ma le tolu sulfitu wafe o tangata ua faa maalo sio na ave sia mai, mai o lato a inga i amamea e au mawai, o na ove singa ma faa salanga i ne yaso. Fai mai le tangata surufa i suafa i a aya Mohamed Abdulam, e iailo na taldununga e mawhai lava o na suia lea tūlanga. Fai mai a ia e au i le lalolangi o na sila fia o tangata surufa i o tangata soifua foi.
Like each of these refugees, I have a name and a home. My name is Aya Abdullah and I'm from Baghdad, Iraq. Today, I call on you, leaders in your countries, to speak the truth. Refugees are people who are by their nature peaceful. Believe in us, invest in us, and you will see. We will be all stronger for it.
Ole mana mia tele ole faia o ni inivesi e fe soso ani ai ile fo ia ole faafitauli. Sa fa peona talia ina le leia le toa tele o sui awai ole fonutanga. E si dia male tolu se fulu fa la putonga mai lava i ofisa lo ia, male au fai pisinisi se ia oi pisinisi umia sa oloto, mo la tu tu ina se vai ngā tupe, e si dia male tolu se la wanus fun miliona ta la Australia, fe soso ni ai itanga ta suru fai, e toi fa tu langa o la tu soi fuanga. Fai mai le pule o le IKEA, tauka Ongu, o le a fai e le company nisi avanoa fai ngā luenga, mo tanga ta suru fai.
By 2022, we will increase and scale up the job training and language skill program to 300 stores in 30 different countries. We are hoping that we can host and train at least 2,500 refugees in the markets where we are, giving them an opportunity to apply for jobs within IKEA or outside of IKEA.
O le Vodafone Foundation o lātou whaalia e māna na o e wha mauti noa e maua e tangata surufa e tangata talavou ia awanoa ia oa onga, ma ua ofo ina i foila lātou whesoa soani e pei ona sauno ailo lātou sui o Joachim Reiter.
This is why we're committing here today to expand our connected education program, the so-called Instant Network Schools, in partnership with UNHCR. Our pledge is to bring quality digital education opportunities to over 500,000 refugees, helping to connect them to the education that they deserve.
O le tuainga inivesi lea wa levo na talo sangaina e tangata surufai mai Sudan, fa te seima le teiteifono le Youth Advisory Council o Fawny Joyce Vuni.
Young people have the power to change the world. When refugees are empowered, they not only change the countries where they're seeking asylum, but also their countries of origin. It's very important to engage with young people so that they can become active people that perpetrate peace in their countries of origin.
I Australia la tau wiolo tuwa ia ile le awina atu le Minister of Fitarale Awai le Fontanga o le Refugee Council Australia na saunua ilo na faatonu o Paul Power i Geneva ile Fontanga ma faa ilo ailo na faa anua nua tele ile le manatu Australia ile mataupule nei.
Last year, Australia joined 180 other UN member states in voting to adopt the Global Compact on Refugees. It is now showing minimal interest in supporting its implementations.
E si dia maleono su lima community a Australia lo nau nau ile fa alau te leina o le langolango i pol kalame mō tangata suru fai. Toi pia whaafafonga i nisi tala whaapea? Whaafafonga i le Apple Podcast, le Google Podcast, Spotify, ma po fea lawa e mawailau podcast.